Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ndabaramukize mwese abatwumva aho muherereye hose. Ikaze mwese mu kiganiro cyanyu kuri radio yanyu. Dufatanye rero kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inshuti z'Ijwi rya Amerika, nongere mbahe ikaze mwese muri studio ya 7 ya radio yanyu i Washington DC. Mu kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima nk'uko bisanzwe buri wa gatatu muri aya masaha, uyu munsi turaganira kuri gahunda nshya zo kurandura indwara z'inzoka na bilariyoze mu Rwanda, aho umuturage hazaba ipfundo ryo kurandura izi ndwara. Bizakorwa gute rero? Nimuge kure ya radio yanyu, umutumirwa wacu ari nawe wanyu agiye kubasobanurira. Turaza no kubaha umwanya mutange ibitekerezo. Muduhe rero telefone zanyu kuri WhatsApp, ni nomero no kubanza akamenyetso ko guteranya 1202 4419 931. Abamaze kuziduha kandi turabashimiye, abandi namwe turabategereje. Reka rero twakire umutumirwa wacu Jean Bosco Mbonigaba, umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'izindiririzi bita mu Cyongereza neglected tropical diseases and other parasitic diseases. Ubwo rero ni mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC. None rero Jean Bosco, ngushimire cyane uyu mwanya wongeye guha abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire kuri izi ndwara zititaweho n'izindiririzi. Ngo haye ikaze cyane kuri radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane mwenye, murakoze nana abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ni byiza cyane ko muduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika kugira ngo turebere hamwe ingamba zo kurandura izo ndwara kuko indwara ziterwa n'umwanda. Turabashimiye cyane.
Muri izo ndwara rero zititaweho n'izindiririzi mwiteguye guhagurukira cyangwa se guhangana nazo, harimo inzoka na mumbabarire cyane kuvuga rino jambo ntibyoroshye. Ubwo uraza kutubwira iyo gahunda iyo ari yo n'uko bizakorwa, ariko mbere na mbere nimanze mudusobanurire izo ndwara izo ari zo n'uburyo zandura. Mwari muvuze umwanda, ariko mutubwire muri makeya.
Murakoze cyane Jeni. Izi nzoka umuntu anabirazikoze ni indwara cyangwa se indwara z'indiririzi zikunze kuba ziganje mu Rwanda. Inyo bilariyoze rero ni akenshi kunze kwandurira mu bishanga cyangwa ahantu hakorwa ubuhinzi bw'umuceri cyangwa se ahantu hari amazi adatemba, bitewe n'uko zoranijwe n'abantu wenda cyangwa bagize isuku ihagije bakitwa nko ku gasozi cyangwa se muri n'ayo mazi adatemba. Ibyo rero bigatuma umuntu yanyuzemo wese yakwandura. Naho izi nzoka zo mu nda harizo zi abantu benshi tuzi, ndetse n'umwana ukiri muto akunze kuba zizi ko kenshi nari umuntu akunda ko ari inzoka buri gihe. Izi rero nazo izanga binyire mu ko nkeya, ariko n'indwara zivurwa zigakira kandi bigasaba kumuntu akomeza kwirinda kugira ngo atakomeza kuzandura. Indwara rero zishoboka kuvurwa no kwirindwa.
Ni indwara ziganje mu tuhe duce tw'igihugu?
Murakoze cyane. Nk'iya bilariyoze ikunze kwiganza mu duce duhingwamo cyane cyane umuceri, mu bishanga zirimo amatemba cyangwa se ibiyaga bimwe na bimwe, aho usanga isuku idahagije. bikira bakomeje ishanga bakaza bashaka kuyandika kimwe n'abandi bantu bahagenda cyangwa se babahoga ibyo bice ni umutwe tumwe na tumwe twigihugu turimo ubwo buhinzi n'imico cyangwa se ibyo bishanga naho izakunda zindi iyo zigenze mu bice by'ivu by'amajyaruguru n'iby'iburengerazuba bw'igihugu akaba dushaka kubaka imbaraga zo twazihashya
uko wagize ibyago akazirwara zimutera ingaruka ki mutubwiye muri make
murakoze cyane ingaruka ni nyinshi wenda mpereye cyane cyane nko ku bana batoya izino nzoka zigira uruhare mu gutuma abantu abana bavungira cyangwa bagira imikorere mibi ikindi izi nzoka zo muntu zitera ni uko kuko ibyo umuntu yakwiye kuba acungwa nabyo za nzoka zirabikoresha ugasanga noneho bwa bwenge bw'umwana ntibubashije gukura mu kigero gikwiriye ugasanga yaragiye ku ishuri cyangwa se akiga ntabwo agize bwa bwenge buhagije cyangwa se ya kapasiti ihagije y'ubwenge kubera izi nzoka zagiye zimunyunyuza n'iz'ingenzi byaho ko umutima umubiri we no gutuma ubwonko cyangwa se ubwenge bw'umuntu bubasha gukura neza usibye icyo ngicyo bishobora no kwangiza ibice by'umubiri nka mbere bishobora kwangiza umwijima ndetse byaba biri mu ndwara zifata kanseri cyane kanseri y'umwijima ku buryo mu by'ukuri ziteza ibibazo bitandukanye bigira mu bwonko bigira ibibazo bishobora kujya mu bwonko ndetse nk'inzoka zo mu ntoki ndetse n'izindi mu kinyarwanda bakunze kwita rinwa niko bayita bishobora gutuma n'umuntu agira ikibazo mu nda zikaba nyinshi akaba yabagwa cyangwa se zimwe zimwe zishobora no kwica abantu izi nzoka zishobora no kwica abantu ku buryo bisaba ko zirindwa kugira ngo bibe guteza ibyago byose bigera bishobora kugera ku muntu uzirwaye
noneho mu byerekeranye no kuzirinda hari ukuntu mwarimu uvuze mu bizitera ko harimo n'ikibazo cy'isuku noneho umuntu yakwirinda ate
murakoze cyane hari ibyo umuntu yakwirinda uwe ku giti cye n'ibindi bikorwa mu bya rusange kandi wenda kwirinda ku giti cye aha ngaha hari n'ikintu cyo gukaraba intoki tukiva ku musarani kubera ko ziriya ndwara imbuga twavugaga zo mu nda na bariziyozi zamwe bitewe n'umwanda bikaba byiza gukaraba mu ntoki ku musarani ibingibi rero ushinzwe gukaraba uvuye ku musarani bisaba gukaraba uciye no mu rugo ahandi hanze kugira ngo utagira ibyago byo kuba wapfa ku byo kurya cyangwa ibindi bintu bituma wiyanduza harimo gukaraba mu ntoki umara gutunganya umwana nko mu rugo gukaraba mbere yo gutunganya ibyo kurya gukaraba ndetse mbere yo gutegura amafunguro aba ari ikintu kiza kugira ngo tudakwirakwiza isoko ikindi bisaba kwirinda kuzituma ku gazi nk'uko twabivugaga ibi ni ukwa buraziyoze bandika mu bishanga biterwa n'uko waba umukinnyi ku gasozi cyangwa kimwe muri cya gishanga ya magiye ya nzoka agakurira muri cya gishanga uno muntu yanyuramo ya nzoka yinjira mu ruhu bivuze ngo rero dushishikariza ahantu hose hari ibishanga ko abantu bakwiye kugira imisarane bakoresha mu rugo ndetse n'abana batoya tukashishikariza icyo kintu ikindi aho ndi kumufatira ibyangombwa mu burebure ndetse mu nyubako kugira ngo hatagira ikibazo cy'uko y'amasazi agera ku mwanda akakwiza uburwayi haza mu rugo ikindi hari n'ahantu hakoreshwa amazi yo kunywa bakoresha nk'ayi nk'ay'ikiyaga n'urugero bitewe n'uko ifuwara mu bitaro byabageraho bishobora kuba biriho hamwe na hamwe igihe hakiriho gahunda z'igihugu zo kugira ngo hariho amazi meza dushishikariza ingo zikoresha nk'ayo mazi kuba kuyakora mu buryo atabatera uburwayi aha bivuze kuyateka cyangwa se gushyiramo siro cyangwa se ikasupa nayo itunganya amazi kandi ntabwo ziba zihenze ziboneka no ku masoko ikindi ni ukwambara inkweto inkweto zirakwiriye cyane kuko nk'abantu bakora mu bishanga cyangwa bagendamo bakwiye kwirinda ko yadozeho zibinjira nta kanya kwisuzumisha kwa muganga hakiri kare bakanafata n'imiti ibikorwa mu rwego rwa rusange tujye mu gishanga hano hakeneye tuwarete hasi y'igishanga ahantu tubonye ari nta hegitari ebyiri cyangwa eshatu cyangwa enye abantu bahinga umuceri nta musaruro uhari twashyizwe ituma yaranze cyangwa se ibimera ahabonye ni kwa gukwirakwiza ya nzoka no gutuma ibintu bishanga hose bakajya bayandura cyangwa se rwa rusange koperative ziri hari ahantu zabikubaka umusarani ahantu runaka kugira ngo bose bawukeneye babashe kubona ku bintu bikwiriye
usibye n'icyo andi gahunda ya rusange ikorwa gutanga n'ibyinshi ni ukuvuga ngo mu gihe gahunda yabayeho bisaba ko abaturage tubafata ibinini ngo ya nzoka tubashe
Bosco telefone irimo iracika ibyo muvuze bwa nyuma ntabwo tubyumvise neza telefone irimo iracika ariko ubwo ntacyo turaza gukomeza mu kanya muraza kongera kubigarukaho mu bibazo abakunzi b'ijwi rya Amerika bari bo bibabaza nagira ngo ngushimire kuri ibyo bisobanuro uduhaye hanyuma ubwo turongera tuguhamagare reka tuvuze gukomeza mu kanya
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kiganiro muri isanga cyo kwa gatatu cyerekeye ubuzima uyu munsi turaganira ku byerekeranye n'uburyo bwo kurandura indwara z'inzoka na bilharziose mu Rwanda mutumirwa wacu ni Bosco Mbonigaba Jean Bosco Mbonigaba akaba ari umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'izindirizi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda mu kanya rero telefoni yari icitse reka twongere tumuhe ikaze ariko nifuzaga ko muri aka kanya nubwo ikibazo cya nyuma kitumvikanye neza turaza kugikomeza tugisubiza ariko twakire Patrick wiriwe
yiriwe neza
urahagana hehe
ni ikiganiro mu Rwanda
ikiganiro wagikurikiye se
nagikurikiye
nuko hari ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo wifuza gutanga
ikibazo nagira nabaza ikibazo nagira ngira ngo mbaze
yego baza
ese nka kwa kundi na mu nda haba hari kurya umuntu aba ari inzoka gusa ziba ziri kumurya cyangwa se hari ibindi wenda biba biri mu nda biba biri kumurya hari nk'ibyo wenda wumva ngo namara wenda bari kwigorora cyangwa se ngo ni ibindi bindi twagira wenda badusobanurire nimba koko ari inzoka cyangwa se ibindi bindi biba biri mu nda
umuntu yumva namara yigorora
bono kwango hari igihe ba wicaye wenda ukumva mu nda y'ibintu birahombye akandi kanya wenda ukumva uri kuribwa se ni inzoka ziba ziri kurya umuntu cyangwa se ni ibindi bindi ese ni ibiki biba biri guhoma buriya
yego
ikindi ngira ngo mbaze
yego
ese koko umwana avukana inzoka ngira ngo nacyo bagira bakidusobanurira
ukurikize ibyo yavuze uko zandura urumva bishoboka ko yazivukana
mo kuri njye numva wenda bitagira bitashoboka cyangwa se
pati
umubyeyi mutwite aba yagize aba yafashe
reka duhe umwanya Jean Bosco hari ikindi kibazo urufite nibyo bibiri
ikindi kibazo nanone bo ese umuntu yabigenza gute kugira ngo amenye ibiryo bidashobora kugira ku mwanduza cyane ko hari igihe wenda umuntu yitwararika akarya ibiryo bisukuye ariko n'ubundi gabo za ndwara z'inzoka zitajya zikanga zikamufata. Ikindi nagiraga mbaze wenda indwara ya tifoide harahari inzoka.
Tifoide?
Kubera ko umuntu urwaye tifoide na none abaribwa mu ntuze mu nda kandi bifitanye isano n'imyanda. Ese tifoide ni inzoka ni iterwa n'inzoka n'ubundi?
Deka tumuhumwa. Urakoze cyane Patrick, reka mpa umwanya Bosco agusubize. Bosco, mwumvise ibibazo bya Patrick?
Ndabyumvise Patrick, arakoze. Abajura ibibazo byiza kandi ntabwo nimwe ushobora kuba ubyibaza, kuko nanjye nimwe nashobora kuba byibaza. Hari n'ikiganiro gifite ku kanya nge, kuko abahimbaza ngo hari igihe nzi ikintu n'imyanda, ndetse imwe wicaye n'umuntu ukunda kirahumye ntashobora kwibaza cyangwa inzoka. Mu by'ukuri ntabwo inzoka yahumye ngo umuntu abyumve inzoka iri mu nda. Izi nzoka ni nto cyane, zibarirwa mu santimetero make cyane, ku buryo ntabwo yahumye rwose ngo umuntu abyumve ihumye mu nda y'umuntu undi wicaye kandi abyumve. Ahubwo ni impamvu itamwe ishobora gutuma wenda mu nda yumva hameze gutyo, cyane cyane bijyana kumara. Ariko nyine kurirya mu nda ntawe uvuga ngo mu nda ni ikibazo cy'inzoka gusa. Kuko aho yavuze ngo umwana ashobora kuvuka n'inzoka, oya, ntabwo inzoka turi kuvuga hari byose umwana zivukana. Hari ingamba nibyo koko umwana ashobora kuvuga ngo yikuye kuri mama we, ariko inzoka turi kuvuga ntabwo zivukana rwose biturutse ku babyeyi. Aha nkamara impungenge zirimo mbwira ko ibiba mu nda ntabwo ari inzoka turi kuvugaho, ni ibindi bintu ashobora kuba afite ibyamara cyangwa se ibindi byo mu nda, ku buryo bisaba gusa ko niba akomeza kuri ibyo igihe kirekire ashobora kujya kwa muganga akabasha kumufasha. Dore ko n'igifu ngacyo kiba mu nda ashobora kumva uburiga kugira ngo inzoka nyamara ari igifu, bivuze kwivuza ku muganga kugira ngo abashe kumusuzuma neza arebe ikiri kubitera, ndetse n'icyo kizamini nicyo gifata ariko nta nzoka zirimo koko. Ikindi yababije ni ukuntu yakwitwararika kugira ngo ntarwara inzoka, cyane cyane ku mafunguro asukuye. Nibyo koko amafunguro asukuye ndetse n'amazi asukuye no kudakarabye ni bimwe mu bintu bidufasha kwirinda inzoka. Ariko nyine bisaba gukomereza nawe, kuko iyo ucitse gato ushobora kongera ukazirwara, cyane cyane iyo wenda habaho gucika intege mu byo gukomeza ingamba y'isuku mu rugo cyangwa se aho tuye nko mu maresitora, cyangwa ukarushaho kuza kutugaruka n'ubwo ugasanga turwaye. Izi ngamba zitakomeza ingamba z'isuku no kwivuza cyangwa kwisuzumisha kwa muganga, kugira ngo turebe ko mu by'ukuri ntawe twaba twarambiye mu gihe runaka. Ikindi yabaze ni kuri tifoyide. Patrick yabajije neza avuga ati se na tifoyide iterwa n'umwanda nayo yaba ari inzoka? Mu by'ukuri tifoyide nibyo koko yanjye bitewe n'umwanda, ariko ntabwo ibifite aho ihuriye n'inzoka izi turi kuvugaho, kuko yo iterwa n'udukoko duto cyane twitwa mikorobe cyangwa se bakiteri. Utwo dukoko rero iyo umuntu atafite isuku ikwiriye, cyane cyane kurya amazi yanduye biri byiza n'umwanda w'umusarane, cyangwa se ibyo kurya nyirayo byafumbijwe n'umwanda w'umusarane, ukaba utari navuga wenda nk'amashu n'imboga zishobora guhingwa ahantu bafumbiza nk'umwanda w'umusarane, ukaba utarabasha gukorwa cyangwa gusukurwa neza ngo uvanwe n'icyatuma abantu bandura. Izo mboga zishobora gukoreshwa zanduye nazo zishobora gutera inotifoyide cyangwa se amazi adasukuye yanyuze muri uwo mwanda w'umusarane. Nta gifite aho ihuriye rero n'inzoka ibintu biturimo kuvugaho, nayo gusa n'indwara yanduye bitewe n'umwanda, kugira ngo yasuku ukirinda za nzoka n'itifoyide wayirinda.
Murakoze cyane. Yaravuze rwose ati ukarya ibiryo bisukuye ariko ukanga ukarwara za nzoka, ndumva mumusobanuriye neza. Cyane cyane nk'icyo mwongiye mu cya maresitora n'ibikoresho umuntu aba yakoresheje, amazi yogesheje amasahani cyangwa ibirahuri cyangwa ibikombe, ibintu nk'ibyo bishobora kumwanduza. Rwose twakire na Jean Long, uranyumva? Jean Long turi kumwe?
Yego ndahari.
Wiriwe neza? Udukurikiye uri hehe?
Nderaho bita ku mukwe niho ndi.
Mwiriwe Mutesa?
Twiriwe neza, nta kibazo, akazuba kameze neza karimo kugenda karenga gake gake.
Ibibazo by'inzoka sare bijya bibaho ngaho iwanyu zo mu nda?
Cyane cyane ari bikunda kugaragara ku bantu bakuru ntabana bakunda kuzigaragaraho cyane. Ariko wenda nkanje nk'ibibazo nakibariza umutumirwa.
Yego.
Ko tubona ko nk'ubu nk'ejo bundi ku cyumweru hari ikiganiro numvise aho ngaho ku Ijwi rya Amerika bitadusangira ijambo. Cyavugaga ku bibazo by'amazi abone ari makeya cyane mu Rwanda, abantu benshi bavoma ibishanga. Ese mu gihe abantu bakivoma amazi y'ibishanga ari benshi mu gihugu, barumva ko wenda izo kazi tuzakomeza abantu kuzirwara. Ikindi kibazo cya kabiri namubaza, ese inzoka kuribwa mu nda no kurwara inzoka byaba bihuriye hehe? Ese uko umuntu ariwe mu nda kose niko abarwaye inzoka, cyangwa se hari ikindi kintu kiba kibitera?
Icyo yari amaze kugisubiza. Ntacyo barakubwira muri make.
Ikindi kibazo cya gatatu namubaza, ese inzoka zo mu nda zaba zirimo amoko angahe? Haba hari inzoka zikira n'izidakira? Ko tujya tubona hari igihe bavuga ngo umuntu yarwaye mide, bakavuga ngo yabayeho karande ngo yanze gukira. Ikindi kibazo cya kane namubaza, ese ko hari igihe bajya bavuga ko yakumva nk'umuntu mukuru aravuze ati uriya muntu afite inzoka mbise, cyangwa ukabona nk'umuntu areba nk'ikintu akabararutse bakavuga bati uriya muntu inzoka ye ntago ikunda kiriya kintu kiyo kimugwa nabi? Ese iyi nzoka hari igihe kigera umuntu inzoka zikababaho karande yajya arya ibintu bimwe na bimwe zikabyanga akabiruka cyangwa bikamugwa nabi? Ibibazo byanjye byari ibyo. Murakoze.
Urakoze cyane Jean Rong kuri ibyo bibazo byiza. Bosco ni munsubirize uyu muvandimwe Jean Rong.
Ni ukuri Jean Rong arakoze cyane, abajije ikibazo cyiza cyane, nanjye nagikunze cyane cyane ahantu avuze ati umuntu azi inzoka zizacika hakiri ikibazo cy'amazi abantu bakiva mu bishanga. Nibyo koko ntabwo amazi meza arakwira mu ngo zose cyangwa se ahantu hose mu midugudu, nubwo hari imbaraga zirimo gukorwa kugira ngo bigerweho. Aha ngaha ariko dushishikariza ko niba ari bwo buryo bwonyine buhari, ariyo amazi y'igishanga ahari, kuko abantu ntabwo bareka kuvoma nta bundi buryo bafite, ubwo nta kundi barayavoma. Ariko se amazi tuyavoma yo mu gishanga tuyakoresha gutyo gusa tutabashije kubasha kuyakora neza kugira ngo ye kutwanduza, andavuga kurusha n'indi kwiriye cyangwa kuyateka. Kuko ikibazo kivuze kubaho turabona dushobora gukemura ikibazo cy'inyota cyangwa cyo guteka cyangwa cyo gukoresha mu bindi biryo mu rugo, ariko tukaba turimo kwiyanduza. Niba nifuza kunywa amazi kugira ngo ari inyota, ariko amazi akansubiramo uburwayi bizantibibazo bihoraho ndetse bikaba byahitana ubuzima bwanjye, icyo gihe nandikamira ubuzima mu kanya gato ariko nzatakaza igihe kirekire kiri imbere yanjye. Amushikaza buri muntu wese rero ufite ikibazo cy'amazi ko niba abashije kubona igishanga ayabashe kuyakora mu buryo atamutera uburwayi, abashe kuyateka avemo bya bibazo by'uburwayi zaba zari inzoka zo mu nda n'ibindi byose byavaho mugakorera. Noneho nyamara kuyateka abashe kuyakoresha, haba mukozi amasahani yo mu rugo, haba mu guteka, haba mu kunywa, akaba yabafatiye ngo yari yakita amazi yo kuyakoresha. Icyo nicyo navuga kuri iki kibazo cy'amazi, kandi twizera ko izi nyoka zizacika koko umuke nyamara kumva akamaro ko guteka amazi cyangwa se gufata amazi yabasha kubona atari neza akabasha kuyateka ku buryo avamo uburwayi bwabasha kumwanduza mu gihe akoresha adatetse. Icyo twizera ko kizagerwaho kuko n'umwuga wenda dufite dushaka kugira ngo mu midugudu mu isibo ibyo bintu bigere byumvikane, umuyobozi w'isibo cyangwa umudugudu abyumvikane n'abaturage be bamenye ko niba ari amazi umudugudu ari kuvoma y'igishanga, bamenye ko ugomba kuyatereka cyangwa se kuyategura kugira ngo yo kubanduza. Ibi rero mu midugudu ntacyo n'ingufu n'umunyarwanda muturage njyewe uri mu muryango ntacyo n'ingufu ntakabiro zizacika. Ubu bukangurambaga kwigisha kuko bigamije kugira ngo duhure imyumvire n'imigirire kigashya n'ingufu kugira ku muntu urwego rw'isibo n'umudugudu ku buryo icyo kintu kizakemuka. Ikindi kintu yabajije ngo uko umuntu arebe mu nda kose arwaye inzoka? Oya, oya rwose ntabwo ariko bimeze. Hari byinshi bishobora gutuma umuntu arebe mu nda. Nyamara ubwo ashobora kuba arwaye atari nyamara arwaye nk'indwara zisanzwe z'umubiri, ashobora kugira ikibazo amara ubwayo, hari no kunywa imishwi maremare ugasanga ahuza ibibazo bitandukanye byo mu mara, cyangwa se bigashaka n'igifu kikamurya n'izindi nyama zo mu nda zirimo zikaba zamubabaza. Kuri ibyo mu nda ntabwo yabivuze ngo inzoka oya niyo mpamvu kugira ngo hanyuma neza ari kwisuzumisha rwose yarangira ngo iki twacyumvikanaho ikindi yabajije ibintu kangahe ko hari izimwe abantu bavuga ngo bishobora kudakira cyangwa se ntihajya akantu gatakaruka kuko bavuga ngo bamufite inzoka inzoka y'imyenda bakanduka myaka nibyo koko inzoka zirimo amoko atandukanye atandukanye hari zimwe twita za tarisi hari izindi noneho nk'iyo twita za amibe izindi nto cyane za mu nda ariko ni ubwoko bwinshi butandukanye burimo ariko mu by'ukuri ku bijyanye no kuvuga ngo hari izidakira oya utoshe zirakira rwose twavugaga ibifashe imiti myiza zirakira aho bikeneye kiraho ko wongirika ashobora kuba wazandura bidakomeje ingamba zo kwirinda ndabishyira mu bikorwa byose kandi buri gihe ariko iyo ugiye kuvuga ngo inzozi z'ibihugu wongera igaciro ryose ikindi abajije ko noneho iyo umubiri ako kantu cyangwa ikarita bivuga ngo hari inzoka mu by'ukuri iyo yabaye akandi ku muntu utemera ko igira akanyuza mu nda iyo ushobora kureba n'ibibazo byinshi bitandukanye ntabwo ari inzoka gusa yabitera gusa izi nzoka izitera amasekeni ku gisekeni nk'izamibe n'izina yitera ku gisekeni ku buryo ashobora ku gisekeni nyinshi ku buryo yari ikintu ku nda icyo ashobora gushyika mu nda agahitaruka kuri gisekeni ariko hari ibibazo byinshi bishobora gutuma umuntu aba yabasha kugira igisekeni ntabwo ari inzoka gusa nanone ku buryo icyo kintu gisaba ko ajya kwa muganga kugira ngo amurebere niba atafite ubundi burwayi butuma bene ikintu runaka kitamugera mu gufata abasha kukirya ngo kimanuke kigahita kigaruka bitewe n'ibibazo bitandukanye yaba afite akagera ku gifu cyangwa se n'izindi ndwara zaba zabitera mbese hari imyara ntangiriro y'ibintu bisubizo kubona yatanze
murabisubije rwose oya murabisubije jarongo ndizera ko asobanukiwe kandi bimuremye n'agatima kumva ko zikira ubwo icyangombwa ni ukubasha no gukurikiza inama umuntu abwirwa nyine kugira ngo niyo izikize zitongera kugaruka twakire na Jean de Dieu wiriwe Jean de Dieu Jean de Dieu urangariye mu bikize kandi waduhamagaye Jean de Dieu ndumva atarimo kutwitaba muri aka kanya reka reka tube twashyikiriye Joseph Joseph
amahoro amahoro Eugene
ukomera cyane uri hehe
ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
nuko iki kibazo wowe urakivugaho iki ufite igitekerezo cyangwa ikibazo wifuza kubaza umutumirwa wacu
mfite utubazo tugeze nko kuri tubiri nshaka kubaza uwo mutumire ariko muhanze mu munda mukire
arakumva rwose
akabazo ka mbere ese ko abantu b'abaturage bajya bagira ikibazo cyo kurwara inzoka bagakoresha ngo imiti ya kinyarwanda cyane cyane nk'uriya muti bita ngo ni umukubayoka ese koko uriya muti uvura inzoka cyangwa ni kwa kundi abaturage mbese baba bafite iyo myumvire yo kuvuga bati reka dufatire hafi turebe ko wenda hari icyo byatumaje akabazo ka kabiri se inzoka ishobora gutera umuntu ikirungurira sawa murakoze utubazo twanjye twaruta
urakoze cyane Joseph Bosco musubize utwo tubazo tubiri tubone gukomeza
murakoze gato hari imyarizo zayo zifite ibibazo haba nta mwumvise umuti yavuze uvura inzoka
umukubayoka
murakoze cyane nibyo koko akoze Jean de Dieu kubaza ibibazo byiza icyo namusobanurira aha ngaha nibyo koko n'iyi miti ya kizungu dufata imiti ya kizungu dufata ikorwa ishobora kuba muri ibi byatsi n'ibimera bya biraha bikoreshwa ibintu bitandukanye harimo ibimera na byo biri mu bishobora gutuma imiti iboneka yo kuvura ndetse n'iyo ishobora kuvamo yavura inzoka ariko kuri ubu ngubu nta bushakashatsi bwari bwakorwa mu Rwanda ngo bugaragaze ko imiti ya kinyarwanda ikorwa hari nk'ikunze gutangazwa ku masoko n'ahandi umuntu aba ari kunyura bavuga ko ivura amibe rwose n'igikonoshwa ko icyica umuntu acyana amibe iteka ariko ntabwo hafi ubushakashatsi muto iyo miti koko ivura izo nzoka koko mu buryo bwizewe ikigero runaka kizwi kuburyo wenda minisiteri y'ubuzima ishobora kuzabihaho umurongo kugira ngo harebwe niba iyo miti icuruzwa yabasha gukoreza inyungu niba kugira ngo harebwe mu by'ukuri icyaburongo byakwiye guhabwa kugira ngo niba bizeye niba koko ivura kuko kugeza ubu nta bushakashatsi bwinshi bwari bwabikorwaho ubwo rero ntabwo twamushishikariza ko tuje kinyarwanda kuko tutazi neza koko izivura kuko nta bushakashatsi bwabikorwaho icyo twamushishikariza ni ukugira ngo niba arwaye umuntu arwaye inzoka cyangwa ajye kwa muganga bamupimira reka ibiyaye imyaka abona bazibaye hari ibipimwa neza yakoze ubushakashatsi yizewe idatera ingaruka ashobora guhabwa kugira ngo ibashe kumukiza inzoka nicyo nasubiza kuri ikibazo yabajije ku bijyanye n'iyo miti ya kinyarwanda ikindi namusubiza ku bijyanye n'inzoka zishobora kuba ziteye mu kirongorera ni byo koko inzoka zifite ibintu byinshi bishobora gutera ku mubiri w'umuntu ndetse n'izose seme ariko mu by'ukuri ikirongorera akenshi bikunze guturuka ku gifu n'ibindi bindi izi ndwara zitandukanye ariko cyane cyane ku gifu gikunze gutera ikirongorera bityo rero biba byiza kujya kwa muganga akenshi kuri serivisi z'abantu kugira ngo bisuzumishe mu buryo bwiza atari kwihita bajya kwa muri farumasi bapima umuti w'inzoka kandi buri kintu bari kugiterwa n'igifu niyo mpamvu buryo bwiza bwo kwivuza cyane cyane kuko niyo nzoka ntabwo zigira ikimenyetso kivuga ngo iki ni cy'inzoka byaba bikunda ngo ntabwo wenda cyaturuka ku yindi ndwara yari yose biba byiza rero kuko nta kintu gihari cyihari kivuga ngo iriya nzoka nyakuri yaba yamfashe bajya kwivuza rero kugira ngo barebe ikindi gice cy'umuntu afite ni icy'inzoka ni icy'igifu ni icy'ibindi bibazo afite mu mubiri kugira ngo bamufashe kugira ngo abungabunge ubuzima bwe.
Yee twakire na Jamal turi kumwe.
Yego
wiriwe neza urahagana hehe?
Wiriwe ndahagana mu Rumonge. Rumonge nyine ku Rumonge.
Yego akabazo kawe cyangwa igitekerezo?
Akabazo kanje kujyanye n'inzoka zo mu nda nashaka mbaze nk'ikintu ahanini nshobora kiko kirategurwa cyangwa kiba cyateguwe cyo cyuma izo nzoka ngo yabye nimba byoshyushye atika ibipfa zikaradukwa zigapfa cyangwa zigagira ibyo kuzipfupfa haza ahanini icyo nicyo cya mbere nagomba mbaze ahandi ntabwo bashime umutumire kusigura agapfa na nyungagira arazikurikiza zozoge ndaneza iyo ndwara y'inzoka zo mu nda zikagabanuka ku rugero rushimishije.
Yee urakoze cyane Jamal. Bosco Jamal ati ingamba zafashwe nkatubwira muri make ya nk'ingamba nshya Leta y'u Rwanda iteganya mu kurandura izi ndwara.
Murakoze cyane, murakoze ku kibazo cyiza. Niyo mi kunyumva neza?
Turakumva.
Murakoze cyane. Ingamba nshya rero Leta yafashe muri gahunda igamije kuyihaza hino ndwara no kuzirandura mu Rwanda cyane cyane bukaza ingamba ijyanye no kugira ngo umuturage ari buba ishingiro ryo kugira ngo izi nzoka zirandurwe kuko izi nzoka ziba ku muturage ntabwo ziba mu kirere. Niyo mpamvu umuturage ariyo pfundo ryo kurandura zino ndwara z'inzoka mu Rwanda. Aha ngaha twifuza ko umuturage azabigeraho binyuriye mu buhe buryo. Twifuza ko isibo ibikorwa bishobora kwinanura bikajya ku rwego rw'akarere kuko akarere niko gafite ishusho buri karere gatandukanye n'akandi mu bijyanye n'ikigero cy'izi ndwara. Tuvuge wenda nka Rubavu ntazifite inzoka zingana nk'akarere ka Kicukiro. Niyo mpamvu Rubavu izasa n'ingufu nyinshi zirengeje izo Kicukiro yakiramo kuko rero bafite ibibazo bikomeye cyane kuruta ibindi. Niyo mpamvu rero akarere kuko dushobora kumara zino ngamba zo mu karere nk'uko ingamba za Minisiteri y'Ubuzima zimeze nazo zimeze kuko nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi w'Igihugu yabivuze ubushize yavuze ko hagomba kubaho n'ikinyamihigo kijyanye n'isuku muri buri karere ndetse bikajyana no ku mudugudu. Aha ngaha twifuza ko mu by'ukuri mu isibo mu mudugudu babasha kureba ni ikihe kibazo kirimo kudutera inzoka muri aka gace kacu. Ni amazi mabi? Ese ni imisarane idahari idahagije? Ese ni umuco wo kudakaraba abantu batari batora? Ese ni uko dufumbiza ifumbire yo mu misarane itaratunganywa? Ibyo byose nibimara kuboneka nk'ikibazo kirangagisha umujyi cyangwa isibo ni ibyo bicamo bifata imyanzuro hamwe noneho bakabishyira mu bikorwa icyarimwe kugira ngo babashe kugera ku cyo bageraho icyarimwe. Ihangane ngo hazaba icumbe ry'umuterefeya ngo babashe guhashya bashakase n'inzira z'inzoka. Noneho hari na gahunda ihari y'aho hazajya habaho ikintu cyo kwigisha. Kwigisha kugira ngo abantu b'imyumvire. Kwigisha ntabwo uzafite ahantu mu rurimi rw'imisoro gusa, ahubwo uzafite no mu bigo by'amashuri. Ibyo bamutumye kuramya muri segonderi. Aho abarimu batanga ubumenyi bugamije bwa siyansi, aho bagatanga n'ubundi bumenyi bugamije kuzamura imibereho y'umwana ugiye muri kiriya kigo, akitwa uburyo bwo gukaraba kugira ngo abashe kwirinda inzoka zandura n'izindi zitandukanye. Usibye icyo kintu cyo kwigishwa kugira ngo bahinde imyitwarire n'imyumvire, hazanajya hatangwa ibinini by'inzoka. Ibinini by'inzoka twabitangaga kabiri mu mwaka, mu gihugu cyacu cyane cyane twabitangaga ku bana hagati y'umwaka umwe n'imyaka 15. Ariko kuri ubu uturere turimo inzoka nyinshi, navuga ko twa turi dufite ingano y'ibihumbi 500 ku ijana by'abana bose barwaye muri ako karere. Bizamara gushaka isaku dutana twapimye tukamenya ko batanga barwaye inzoka. Dushaka kumenya utwo turere twose twaba dutanga ibinini gatatu mu mwaka, ari nako higishwa bimuriye kuri bwa binavugaga mu bigo by'amashuri no mu midugudu.
Gatatu ku mwaka ku bana cyangwa ku bantu bose bo muri ako karere?
Ku bantu bose, ku bantu bose no ku bantu bakuru. Dushaka tubahe ibinini by'inzoka. Noneho ba bandi bakuru ibyo binini bayitanga igihara mu mudugudu, ariko twari dusanzwe dukora ikintu cyo guhita cy'icyumba cy'ubuzima. Ariko mu cyumba cy'ubuzima rero yavuga ati kuki ibi bikorwa, ibi binini bivura inzoka bitatari igihara mu mudugudu? Kuko nta kigo twatangira gahe n'ibindi mu gihe cya MCH week cyangwa se icyumba cyahariwe ubuzima, ugasanga ari nko muri site utugari dutatu cyangwa ari tubiri, ugasanga bose ntibabasha kugera kuri ya site wenda ku kintu gikwiriye. Nk'uko rero dushyize n'abantu bakuru abenshi bageragayo mu gihe kuko bari abana bakeya imyaka 15 ku buryo usanga tugera hafi kilometero imwe ku by'abo bana. Ariko nk'uko dushyize n'abantu bakuru dushobora kubitangira hano mu mudugudu kugira ngo umuturage wese yigishwe ati iki ni ngiye gufata ntabwo gihagije cyonyine, ahubwo ndigishwe no kugira ya site ikwiriye. Bimwe bya bibazo by'imirire ntera izi nzoka aho ngaho rero twumva dukeneye izo ngamba zizarusha kugerwaho kandi bizashoboka, kuko hari ubushake bwa leta y'u Rwanda, hari ubushake bw'umuturage kugira ngo akire izi nzoka, hari n'ubushake ku rwego rw'akarere kugira ngo bumanure imikoro bigere ku rwego rw'umudugudu. Rero twumva rero bizabasha kugira ingaruka nziza. Ikindi nko muri bya bishanga twavugaga dushobora kuba n'izi nzego zose ebyiri rero byarushanga kuba ku miserani abantu babasha gukoresha, aho kugira ngo bajye kwiherera ahantu hatuma ya nzoka ikomeza kwiyaka mu bishanga ntibashe kuvamo.
Ndumva ari ingamba zireba buri wese, yaba ari abashinzwe ubuzima, abayobozi n'umuturage ku giti cye. Reka twakire na Gode Nduwimana, uranyumva? Ongera ijwi tubashe kumvikana neza.
Yego, ndabumva cyane.
Ye, wiri urahagana hehe?
Ndi mu Kanyoshi, Bujumbura.
Ye, ufite intererano cyangwa na kabazo ufite umutumirwa wacu?
Na kabazo ufite umutumirwa kugira ngo natwe twumve ko icyo twabyungukira ko. Ego, kuko baba bategekanya, leta yo bitegekanya kudora itanga amasabune yo kugira isuku ku baturage cyangwa ku banyagihugu, kuko rimwe na rimwe usanga uburyo butoroshye ku miryango imwe mu karere cyane, naho hoba hari urugamba rwo gukora urushansho rwo gukinga inzoka nka kurya, usanga bakoze urukingo rwa titanusi cyane urukingo rw'izindi ndwara. Nimba hari ingamba zindi ziriho zirakorwa zigeza no kuri leta yacu, tukaraba yuko natwe tucyogerwaho n'icyo kiza cy'inzoka tukakirangana n'imizi.
Sinzi ubwo uko bakwambuka umupaka bakazigeza kuri leta yanyu izo ngamba urimo uvuga, ariko ikiza ni uko ibitekerezo bisangirwa. Ubwo icyaba gikora hakurya y'umupaka gishobora no gukora n'ahandi. Twizere ko nabo badukurikiye, ubwo mu butaha nabo tuzabatumira batubwire ingamba bafite mu byerekeranye n'isuku cyangwa se no mu bindi byerekeye kurwanya indwara. Ndagushimiye cyane.
Ibyo nafashe, abashimiye cyane.
Jean Bosco Gode ati uko hari ingamba zo kwigisha gukora ubushakashatsi gutanga ibinini ese haba hari n'igitekerezo cyo kuba batanga amasabune ku bantu bafite batishoboye cyangwa se urukingo rw'inzoka
murakoze cyane Gode Imana arakoze cyane ku kibazo kiza kajije nize koko izo ngamba twavuze zigamije kureba umuturage kugira ngo zimufashe kwitwa hamwe dufatanyije hamwe kugomba zino nzoka cya kintu cyo kwigisha nicyo gishobora no gutuma atsindira imyumvire akumva ko isa nk'ari ngombwa ndetse akompanya yaweze ko kwitwa rete hariya mu misiyo cyangwa mudugudu hagomba kuba hari isabune n'amazi yo gukaraba tukabishyikiriza abantu kandi birashoboka rwose aha ngaha rero ntabwo leta igiye guteganyirije gutanga amasabune oya ariko mu kwigisha akamaro n'ingaruka yo kutakaraba umubiri ku masarani bizamutuma ubwe nishaka n'igisubizo ashake uburyo yanyuye yasabune gusa hari uburyo butangiye buriho bwo mu mudugudu bwo gufasha abatishoboye birashoboka ko mu karere nyakuri bafite uko bashobora kunoza izo ngamba zo gufasha abo bantu ariko hano ku rwego rw'igihugu ntabwo tuvuze ngo tugiye gutanga amasabune ku bantu badafite ubushobozi ariko twizera ko mu kwigisha umuturage akamaro n'ibyago bituruka kudakaraba intoki cyangwa se ku mwanda twizeye ko hari ahazaza akagera kuko ibyo biganiro ariko bigiye hari umudugudu ubuyobozi n'umudugudu ari bujyanye n'abaturage be cyangwa umuyobozi w'isi wari ujyanye n'abaturage be ingo nkeya ziza ku icumi uku kuganira no gukira hamwe bigatuma imyumvire igenduka ku kigero gikwiriye ku buryo bamwe bakubwira ngo nta bushobozi bafite bashobora kubona ubushobozi bwo kugira isabune igiciro cy'ijana akaba yabasha kukibona twize ko bizakunda kandi kukingo kugeza ubu nta rukingo ruhari rw'inzoka usibye ibinini bivura izi nzoka ariko yakomeza kureba niba hari amakuru yandi yazajya ajya hanze akazayasangiza abantu mu gihe yababonetse murakoze
murakoze namwe nibakomeze bikingire hagati aho bakora ibyo byerekeranye n'isuku reka twakire Louis itahe wacu uranyumva Louis uratwumva Louis yaramaze akanya ategereje sinzi niba arimo kutwumva niba Louis sinzi ibyo ahugiye mashobora kuba arimo yiyumvira imiziki reka twakiriye Daniel uranyumva wowe ye urahagana he yego uri he
ndi inyama sheke baravuga mu mudugudu wa Nkomero ni mu burengerazuba bw'u Rwanda
inyama sheke mukunze kugira ikibazo cy'amazi
igihe kareka ibyo leta yacu yaragakemuye kera ubu tuvugana ubu ngwamati iwacu ku mbuga bahari
nuko
twebwe nta bibazo hari ni ukuri leta yaduhaye amazi meza y'ubugugu tumeze neza nta kurwara inzoka ibintu byose ubu byagiye ku murongo badutoze kugira isuku gukaraba amazi meza n'isabune yewe ubungubu ikibazo cy'inzoka hano iwacu cyabaye nk'amahembe y'imbwa niko navuga cyacitse burundu
nuko ni byiza hanyuma hari akabazo wifuzaga kubaza cyangwa igitekerezo wifuzaga gutanga
yego mfite ikibazo mu mbarizo umutumirwa
barakumva
ko tubona amazi ubundi bwoko bw'inzoka cyaje zidaturuka ku mwanda urugero nka mibe n'izitwa za teniya zirimo zizi hari abantu usanga bazirwaye ugasanga ni ibibazo mu by'ukuri ese haba umuti wazo hari urukingo batanga murakoze n'icyo kibazo najya mu mbarizo
icyo cyanyuma usorezeho nicyo yari amaze kuvuga ko nta rukingo ruhari ariko reka muhe umwanya kwisubiriza Bosco
yego ndabona nishaka kumubaza kumuvugisha gatoya no
kazi Daniel uracyahari
yego ndahari
yego mahafi rero ubwo akubaze akabaza
yego
urakora cyane kuduha ubuhamya bw'inyamasheke muri Nkomero mu buryo bufite amazi kandi mukaba mushishikariza isuku kuyigira mu ngo ese ubwo buryo mukoramo kugira ngo mushishikarizwe isuku ibyo mu bishyikarizwa mu rwego rw'umudugudu mu rwego rw'isibo mu rwego rw'umurenge mu buhe rwego cyangwa n'abajyanama bakuru bakababwira
twebwe wacu rero imico yacu twebwe kuva ku rwego rw'umudugudu gera hejuru badushishikariza kugira isuku mu by'ukuri yewe buri wese isukira mureba ku rwego ruhande
icyo ni kiza cyane none iki kintu cyo gukaraba intoki abantu bagiye ku musarane ubona ingo nyinshi ziba zifite isabune ubona kugira isabune ku musarane ingo nyinshi hari ikibazo cyaba kirimo ubona byaba bizagoye uwumva mfite nta iwanyu kuko tugiye kubashikiriza kugira isuku
yego murakoze cyane mu by'ukuri nta rugo mu by'ukuri rwa buri note y'ijana yo kugura isabune mu by'ukuri leta yacu yagiye ibyoroshya ubu ngubu abatabona ubwo bushobozi mu byiciro cya mbere cya VUP barakora bakabona amafaranga bakabigisha kugura agasabune bagasura utwenda ugasanga abantu barakeye ku mutima no ku mubiri ibintu bimeze neza mu by'ukuri nta ndwara z'imyanda zirwaza ina
murakoze cyane Daniel icyo ni cyo nange navuga hejuru mvuga hari icyizere cy'uko rwose tuzazirangiza mu Rwanda kubera ko hari imbaraga zitandukanye zigenda zishyirwamo ndetse n'ubushake burahari mu rwego rw'umuturanyi ndetse no ku rwego rw'ubuyobozi n'izi nzoka zigomba kuzirandura mu Rwanda
ni byiza cyane
murakoze
reka twakire na Kwizera
Jo sinzi niba mwanyemerera nkajya kubiza yabajije ikibazo cya Tenia hari ahantu muri Nyamasheke mu gihe hari Tenia kuko byagaragaye ko hari ahantu bakunze kota akabenzi cyangwa se inyama z'ingurube ariko ntibashe kurushya neza ibyo rero bigatuma abantu bashobora kuba barwara indwara ya Tenia niyo mpamvu dushishikariza abantu batuye aho hafi cyangwa se bafite ubutunzi cyangwa ubworozi bw'ingurube kugira icupa ihagije kugira ngo batange zino indwara ya Tenia kuko tunishobora gufata mu bwonko ishobora no kujya mu nda iyo iriya mu nda yo niva kuri za nyama zidatetse neza tukashobora guteka neza inyama gukora gutunganya neza inyama zo kurya ikinyuma yanzuriwe iri hariya mu rugo bakabasha kuyigira isuku ndetse no kuyivura kugira ngo itabatera Tenia yandi ijya mu bwonko ariko dushobora kuzakorana n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo hajyeho ingamba zihamye nk'uko barimo babikora kugira ngo twakwenda ikibazo cya Tenia hari amitarasare n'imashoki
ubwo si iyo Tenia ijya mu bwonko iba bivuye mu nda igera iyo igeze mu bwonko ishobora kuvurwa igakira cyangwa biragorana
murakoze cyane ku kibazo cyiza iyi rero irakira mbere na mbere ahantu ituruka ni uko urugero nk'umwanda w'ingurube cyangwa umuntu ubaye Tenia yihariye iyo abashe umuntu ari kurya nk'ibintu onda akagenda akarabye ya magi yavuye ku ya nzoka inzoka ishobora kuba yavuye mu ngurube cyangwa yavuye mu muntu ayo magi niyo agenda akajya mu nda agahita ajya mu muntu agakomeza akagera mu bwonko ku buryo ibyo byose biterwa n'umwanda kujya akaraba intoki kurya ibintu bidatetse neza tuvuge niba hari ingurube yagiye mu karima k'igikoni ikahanduza ya mbinyo ukayisarura agahita abikoramo salade yasariye adakoze neza ya magi agenda akaba yamwitije Tenia mu bwonko ikeneye kuvuga kandi yatwerwe
yereka
twako ishobora gutera n'igicuri hari n'abantu baterwa bagira igicuri bitewe n'indwara ya Tenia mu bwonko
reka biba bikomeye icyo kintu kiba cyageze mu bwonko se
yemera ko kiba kirazwi nicyo kiza cy'ubuvuzi kiba cyaka kandi rwose kigakira neza iyo umuntu yivuje ku gihe
nuko ni byiza reka twakire Kwizera uranyumva Kwizera
alo ndabumva
ngwiriwe uri he
nirwa John Bitzera ndi Kigali mu Rwanda ku Kacyiru
yego Kigali se naho abinzoka Kigali naho abinzoka umuntu
igenda zibigaragara cyane ari ku ahantu mu cyaro ahantu mu cyaro batabagaragara isuku ihagije
nuko akabazo kawe cyangwa igitekerezo
nangize ngo mbaze uwo mutumirwa haba hari abantu bagira umubiri cya bafite umubiri ufite ubwirinzi ku buryo udakunda gufatwa cyane n'indwara y'inzoka ubwirinzi bw'umubiri bushobora gufasha mu kutandura inzoka zihuse ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo niba ari gahunda bazanye niba numvise neza wenda mu bushakashatsi bagiye bakora bugaragaza ikihe cyiciro cy'abantu gikunze kwibasirwa n'indwara y'inzoka zo mu nda wenda n'abana bakiri bato cyangwa se n'abantu bakuze
Nije basu nafite mwakuzi.
Urakoze cyane kwizera. Bosco, ati ubwirinzi bw'umubiri. Halo?
Cyane ku ndwara zose.
Ni musubiremo ntabwo hari
ubwirinzi bw'umubiri.
Yego.
Pardon. Nabwiye abantu ubwirinzi bw'umubiri buri ingenzi kandi bufasha ku indwara nyinshi kandi hafi ya zose nyine kukumva ikinjirizo mu mubiri mu buzima kwitegana. Ubwirinzi rero burakora rwose ku ndwara zose. Ariko ntabwo twavuga ngo wenda ngo ibyo kuzajyana umuntu hanyuma ibitipfa ako kanya. Nishobora kujya kuzajyana ariko byanga bikunda ntabwo inzoka itivamo burundu ngo igende kubera kandi bageze mu mubiri. Ahubwo habisaba kwivura no gufata imiti cyangwa se umuntu agafata umuti mu gihe runaka akabasha kuba yakira. Ariko uko utawuhadahangaga ufite imbaraga niko ataganzwa vuba na ya nzoka kuko ushobora kumara igihe kirekire ndetse yumva ari muzima bikazagira ubwo yumva wenda yarwaye nyuma y'igihe kirekire amaze ayifite. Ikindi yarabije ni kujyanye n'icyiciro cyibasirwa cyane n'izi ndwara z'inzoka. Nibyo nk'uko abivuze abana hagati cyane cyane abana bari mu kigero cy'amashuri guhera muri pirimeri kugera muri nayiniyari wenda ndavuga kuva ku myaka itanu kugera kuri cumi n'itanu kuko no mu Rwanda abo bana turaha imiti y'inzoka kubera ko ubushakashatsi bwagaragaje ko bibasirwa cyane ndetse n'icyo bidakoze mu Rwanda mu bihumbi bibiri na cumi na kane bagaragaje ko abo bana rwose baba bafite inzoka nyinshi aho nibura mu bana ijana twasanze ibihumbi na batanu bari barwaye inzoka muri uwo mwaka. Ariko nyuma y'ingamba zafashwe kuva icyo gihe niyo mpamvu tunagiye agenda agera ahantu hatandukanye muri uyu mwaka utatu kuri uyu bushakashatsi rero aho twasanze n'abantu bakuru n'abana bari munsi y'imyaka itanu turebe ese zagarukira ikigo kingana iki. Ni bande bakigaragaza inzoka nyinshi kurusha abandi cyangwa n'ikibazo za ngamba zihamye koko tureba abantu tuvura ngo ni bande kandi kuri uko tubavura kugira ngo mfashe kuzirangira mu by'ukuri kuko tuvuriye abana dutinya ko ntabwo bakaba babasha kuba bafite inzoka bakaba bakwanduza abana niyo mpamvu dushaka tubavura kuko hamwe nabo aba bazifite.
Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima aho tuvuga ku byerekeranye n'indwara zituruka ku isuku nkeya harimo inzoka. Umutumirwa wacu ni Jean Bosco Mbonigaba ni umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'izindiririzi. Najya ngo dukomeze ku murongo wa telefone twakira Samuel. Uranyumva Samuel?
Yego ndabumva cyane.
Yego urahagana hehe?
Ndi mu Burundi.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Yego ikibazo mfite ni ukuvuga turiko turavuga ibijyanye n'indwara zituruka ku isuku rike nka twebwe abanyagihugu baba mu cyaro kure biratugora kuko amategeko n'uyo aserukira ibijyanye niyo naho gashema ryo kurwanya ibyo biza baravuga mugabo ntibishika ku ndunduro kubera ko hari ibindi bategereza gukora kugira ngo tumererwe neza.
Ni
ukubwira nkabyo nk'akarere mperereyemo tunywa amazi atemba mu myonga aho bita amarizeri niyo adutunze kandi dushobora kuronka uburyo bwo kuyahingura agaca abamo imigani y'ikirundi ivuga yuko umwonga udahumanya. None mbega bafise umugambi wo gukwiragiza ibijyanye n'amazi meza mu banyagihugu batari gushika mu cyaro kugira ngo bikunde bagwanye izo ndwara cyangwa babivugira ku maradiyo no mu biro gusa mbega ntibashike ku matere. Niyo hatege aho turi izatwandiye uko tukibivuga kuba tamashanye kugira ngo ntabwo bibintu.
Urakoze Samuel bugumye hafi. Niba sinzi niba dukurikira kuri radio cyangwa niba tukugumane kugira ngo wumve igisubizo.
Ebe nimo ngumane twe kuri radio murabyi uko tutakibumva.
Yego bugumye hafi uretse ko ikibazo cyawe kirareba icyaro cyangwa se amazi y'imigezi mukoresha aho ngaho iwanyu kandi mutumirwa wacu ari mu Rwanda. Ariko jya kongera yenda akakubwira uburyo mushobora gutunganya ayo mazi kugira ngo mubashe kuyanywa mu gihe mutegereje igisubizo cya leta ko ibabonera amazi meza. Bosco
murakoze cyane kandi ndanze kumushimira kuba afashije cyo kugira ngo agire ikibazo cye ku zibya Amerika bitume nawe bose bakunze kubira bijya Amerika bo mu bitekerezo cye cyane cyane handagarika ko kamwe hari amazi tutazabona iyo nakuza nk'uko tubishaka ndetse hari n'aho ushobora gusanga hageze amatiyo y'amazi meza ariko amazi ataragera nka cyangwa se akabura niyo mpamvu tureba y'amazi dufite ni gute twabasha kuyavura cyangwa kuyateta cyangwa se kuyateka mu buryo bukwiriye kugira ngo atere indwara kamwe ndakwinginze ngo amazi niba yafite aho hafi y'imigezi nibye kuko umwanda utera uburwayi mu by'ukuri umugani wari ushatse kunyurizaho ugaragaza ko nta kibazo watera umwanda wigiteye uburwayi ndetse ushobora no kwica abantu kuko kugira ngo za ebola bitemewe kudaterwa n'umwanda izi ndwara zindi z'impiswi izi ndwara zindi zakoroterwa n'umwanda icyo nashishikariza rero kamwe n'abaturanyi kasha abaturanyi kubumvisha ko bakwiye gufata y'amazi mabi kuko niyo aboneka niyo bagomba gukoresha niyo aboneka nta yandi bayateke mbere y'uko bayakoresha haba kuyoga haba kuyakoresha mu buryo bwo guteka ibyo kurya cyangwa kuyogesha amasahane cyangwa se kuyanywa ibyo ni byo bimufasha kubarinda kandi inkwi kuboneka birashoboka iyo bidashobotse wenda hakabona ku buryo bw'amakara byose byaba biri mu byiza kugira ngo ya mazi arenze ateke kuko ikibazo gihari gukoresha amazi mabi ni ukwiyangiriza ejo hacu hazaza kuko usanga nikibirwara kugira ubuzima twaramiraga tuyikoresha amazi twakoresha amazi mabi bahita bwangirika igihe cyacu imbere ntibicikemye tugare tugabanguke twikorere duteze imbere ingo zacu n'umuryango wacu urumva ko dukwiye gufata y'amazi mabi tukayakoramo amazi meza tubyacu mu gihe leta yaduha amazi meza akwiriye wenda ahantu hose nk'uko tubishaka
twibutse rero abatwumva ko ari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga turimo kugenda tugana ku musozo ariko reka twakire na Kimana uranyumva Kimana alo ndakumva kuri ku murongo ariko nta jwi twumva Kimana ntabwo nzi uko bigenze ni radio
wi
uratwumva neza soko
yego ndabumva
ye urahagana hehe
Ibujumbura
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
ni igitekerezo
yego nyarutse
ana ku isuku isuku niryo rikenewe cyane cyane ahantu hahurira abantu benshi nk'aha mu gisagara nk'ukundi kundi ana ko ahantu hakunda gutera zakorera n'izindi kubera usanga amazi agoye n'ahantu usanga hahurira abantu benshi cyane nk'abatagisi rero icyantu hari amasofa ahantu hari ububari washoboye gusanga hari isuku ri Kenya rero sinzi hariho n'amakuru yarenganye ku iradiyo isanganiro numvise n'abashinga amateka nka Gato Rwasa n'umukuru w'inama nshinga amateka numvise na bose bagize icyo bakivuga ko bavuze ko ari ukugihagurukira mugabo sinzi uko babivuga ko ariko babishyira mu ngiro ariko babishyira mu ngiro bakadufasha prema baba batugire neza
reka tubyizere
kuko nk'ikibazo cyo kuvuga ngo abantu ngo barihagarika mu nzira no kubera atabuze bwa sugumwe buhari bwateguwe kuko umuntu ashobora kuba ari ku rugendo akubura n'ahari hano ayo mafaranga ijana kugira ngo nk'ahantu yihagarika urumve singorane y'umuntu iyo umuntu yateje umwanda muke kubera yagize yabuze aha abigize n'ibigira nkana nuko aba yabuze ahantu yiki yihagarika
Kimana rero urakoze cyane reka twizere ko ibyo abo bayobozi bizeza bizajya mu bikorwa Bosco rero amasogonda sigaye rwose ni nk'icumi mu gato cyane mu gusoza inama mutanga
nyuma ya nyuma nuko twese twakoze kugira ikibazo cy'imodoka icyacu umuryango tugamije kugira ubuzima bwiza twirinda inzoka tukazinda n'abacu b'imirimo yifite ikwiriye niyo twese amazi twabanje gusukura adakwirakwiza uburwayi abanyarwanda twese dufatanyije hamwe n'abayobozi bacu tuzabigeraho
ndagushimiye cyane Jean Bosco Mbonigaba kuri iki kiganiro tugiranye nshimira na Dan Crawford ku buhanga bw'ibyuma arafatanije na Fatuma Karara Animas wakiriye telefone hanyuma kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.